e woodi goɗɗo neɗɗo biyeteeɗo Cornelius, kuloowo Allah, koonde nyandeere emo yaha emo waɗa do'aare. Wonde nyandeere Allah liloy malaa'ikaajo wari to makko, wi: Cornelius, Cornelius, Allah nani do'aare maaɗa, jaɓi bo yaha nder siire njessoɗaa duuñaaru. Mbiyaaɓe ɓe lila ɓe njaha to goɗɗo e ton baɗeeɗo do'aare biyeteeɗo Biturs o wara. Sey o yahi o hawriti duuñaaru, o lili to Biturs. Biturs bo sey wari, sey yahi dow hosseere fuɗɗi waɗgo adda. O waɗi adda faa o doli. Nde o doli sey o efti gite, o yi malle feere feere yeeso makko. Allah wi mo: Biturs, umma hirsu nyaam. Biturs bi: mi nyaamataa ko laaɓaay. Allah bi mo: Biturs, taa har min ko Allah laɓɓini. Biturs e nder nyumgo ɗum. Sey bo liinde go wari wi: Biturs, umma ko a laawol portingol njaha dammugal wuro soojeeru. E woodi jama'aari ɗo rentunema. Biturs ummi ho i laawol yahago. Sey o fotti e soojeeru, nden ndu ardimo ndu nattinimo nder wuro, o tawi jama'aari e rentimo. Nden o wi: dooka hokkay yimɓe Ibrahi ngara nden lardu, njooɗo do e maɓɓe faa natta nder gure maɓɓe. Ma Allah hollimo o wara, naa e laaɓɓe tan ko e tunnuɓe, ngam duuñaa fuu. Sey o wi' soojeeru: ɗume lilanɗaaya? Soojeeru wi: Allah hollimin, min lilanma ga ngaajoɗaa jama'aari. Sey Biturs ummi, o wi' Allah lildo e Yeesu, ngam o hisna duuñaaru fuu e laawol makko. Ma yimɓe ngañiimo, ɓe piyiimo, ɓe mbariimo dow gaafaangal, gaɗa balɗe tati o ummitake. Sey Biturs ɓeydi waɗango ɓe do'aare, sey faa ɓe keɓi ruhuɓe fuu seŋii ɗum. Sey Biturs ummi, o wi: ɗume hatta manna ɓe yimɓe do'aare? Ngam ɓe keɓiiɓe fuu ruhu bano min keɓri ruhu. Biturs hoo'i ɓe, o waɗanoyɓe baatisma.